amazamu.com. Super bye.
Siana Moda Gatsuido Zog Limbankan Moyes in newspaper in the social media. Upon that Glimbaya in Unkan, they could have been cheated in a good and secret many. In the Nikuchuga Nutum Pagamal and Bates at Zinalano, Midi Mayan. Upon that Gum Vatunga Caribona Zinalano and Tragudala Magwala. And Trafica Bossi at Zina Rajibadojao, Kudengala no Zina, Gakarasa and Agoneni. Majifuko waja kuchuka kwanu Antutu atenga zofa zao Kuinde kukale mbeza Ngakale kulemba matupe yao Kulemba po zina lanu Ngakale nusana kone Waja kuchuka kwanu Omagodi mwalembezaso zina lanu Mbuku la moyo ndi kuchuka kumeneko Kudimu kuziwa kudindi ntengoje Pamuta kulembeza zina lanu Mbuku la moyo Kukonda nzanu mene mazikondela Mkuziwa udimu konzo kapitila kunjoya Mufumu wa mulungu Kudimu kuziwa kudziwa kuti kusowa kwa chikondi chanu kwasokoneza zinthu zambiri mdziko lino. Kudzaza kwa anthu osauka mndende, nkumafa ndi njala, akuba akupha olemera, akupitirira kukhala mfulu mchifukwa cha kusowa kwa chikondi chanu. Kuti mumadziwa kuti amasiye okalamba aumphawi, akusowabe chikondi chanu atakumana nacho kuti amasulidwe ku msinga za umphawi. Oh yes, Black Seals here to preaching the truth of God with a fear and favor with heavenly God. Always remember, Jesus is our Savior. Ndichisankho chanu kukhala Lazaro, kolo wa chuma mafanizo lija.
Sindikufuna kuti kutchuka kwanga kuzangotera pansi pano. Ndikufuna kuti kuyimba kwanga ikaimbenso kumwambapo. Sindikufuna kuti kutchuka kwanga kuzangotera pansi pano. Ndikufuna kuti kuyimba kwanga ikaimbenso kumwambapo. Sindikufuna kuti kutchuka kwanga kuzangotera pansi pano. Ndikufuna kuti kuyimba kwanga ikaimbenso kumwambapo. Sindikufuna kuti kutchuka kwanga kuzangotera pansi pano.
www.amadzambiri.com.